machozi na kuja tena. Nilikuwa na ndoto za kufika mbali, nikazingua zote, zimebaki story zangu dua kwa Mola nyingine sali. Kesho yangu njema isiwe mbali. Haya yote ni maisha, ipo siku utapata. Najua umechoka, ukianguka nyanyuka. Haya yote ni maisha, ipo siku utapata. Najua umechoka, ukianguka nyanyuka. Ondoka in life, in life, oh. Kupambana kila siku in life, in life, in life, oh. Kupigana kila siku in life, in life, in life, oh. Kupishana kila siku in life, in life.
Kupigana kila siku.